DJ Ken B.
Bambazukana Yesu. Tazama dada, tiki wangani, hapa ni wala kulima. Tazama dugu, tiki wangani, hapa ni wala kulima. Lakini wala na kunywa, kwa kuwa yuwajua siri. Lakini wala na kunywa, kwa kuwa yuwajua siri.
Oh yeah.
chochote utakacho mimi nitatenda. Mimi ni chombo mikononi mwako Yawe, tena ni udongo na wewe mfinyanzi Baba, nifinyange nitengeneze, uishe nafsi yangu, chochote utakacho mimi nitatenda. Nitatenda sasa hapa, wewe kweli ni rafiki, unaliongoza ninapopotea, upendo wako ni ufananishe na nani Baba. Tabu nyingi kweli nilipitia,
hali nikatipata nikikushukuru,
sikujua mpango wako kwangu.
Zimepita 17 humu duniani nishajipata.
Mimi niko nilivyo,
sina baba wala mi sina mama, si siwezi enda mbali mimi najificha natoka kujificha najitokeza
mimi niko niko
funga virago vyangu naenda mbali sijui nifanye nini niende wapi nifuate nani mimi nimwite nani
mimi niko niko
sioni mwana nyinyi mwanikimbia sioni mwana nyinyi mwanidharau sioni mwana nyinyi mwaniepuka
mimi niko nilivyo mbona 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 mbona
wakati Mungu aliniumba alipanga mpango wake kwamba mimi niwe jinsi nilivyo mbona sasa hamnidhamini mwaniona kama sifai sikuchagua niwe jinsi nilivyo ni kitembea barabarani macho mmenikazia mbio mbio mwaniondokea mimi ni kama nyinyi
mbona 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 mbona
I will glorify the name of the Lord I will magnify the name of the Lord. Oh, Yahweh.
kesho you never know. Nasema leo umelemewa, lakini kesho you never know. Nasema leo umekosa moyo, lakini kesho you never know. You never know.
Pigwa na baridi, langeti umenipa. First day I met you, umenipenda na mambo yangu mengi.
Ulinipenda kwanza, kabla nikujue. Ulinipenda kwanza, kabla nikupende. Nilipokujua, hapo nikatambua. Milele nitakuinua, pendo la kishua, na minamua. Nisa kupenda pia.
It's just a way to show how much I love you.
Ninjia ya kusema, jinsi mimi ninavyo kupenda.
It is just a way to show how much I love you.
Ninjia ya kusema, jinsi mimi ninavyo kupenda.
Adui wewe, umekuwa kizuizi maisha ni. Adui wewe, wataka nikose mimi taji ya uzima. Adui wewe, ulishindwa miaka iliyopita. Kalivari aliposema yamekwisha.
Elohi, Elohi, lama sabaki dhambi. Mawe walitupa, mate kukutemea pia. Kiubavuni maji yakamwagika, damu ilivuja ili nipate uzima, uzima.
It is just a way to show how much I love you.
Njia ya kusema jinsi mimi ninavyokupenda.
It is just a way to show how much I love you.
DJ Ken B.
Mwana wangu, mfalme wa amani, mfalme wa amani, mfalme wa amani.
ukinitesa mimi. Ah, sababu mimi no fine, sina hela, mimi fukara. I just imagine bado nafsi yangu ni kwako wewe.
that I'm leaning on. Not my heart, but I'm holding on, holding on to you. So dreaming with that in a way, it made me what's up right. Since you gave me to myself, I'm feeling so nice. I'll be touch, I'll leave me wanted to you. Dedicating all my life to you. I'm here for you. Every song that I sing is for you. And every move that I make is from you. And I believe that your blessings are true.
From the truth, temptation will bring on my way to make sure I'm in life that me always go astray. But attention to him, me no pain, because in my life you have promised to stay. Lord, give me the strength to fast and then pray. Never live my life every day, show me the way. On your word and your promises, now me may be done. And anywhere you send me, Lord, me no hesitate. Lord, give me the strength to fast and then pray. Never live my life every day, show me the way. On your word and your promises, now me may be done.
I'm here for you. Every song that I sing is for you. And every move that you make is from you. And I believe that your blessings are true. Ooh, I'm here for you. Every song that I sing is for you. Every move that you make is from you. And I believe that your blessings are true.
It's your side. Everybody born in love with his lies. And it's hard. Jesus Christ. And he's a loser.
Yeah. sijui itakuwaje ile siku tako made life sijui tafanyaje kwanza viloni shika na sikuoni
na substitute na wewe
na sisi nitalipuka kawazimu ni kwambe vile shetani alinitaka kuzimu na sasa ni mate ni vipi moto wangu kaluni kamwe hautadimu ni vipi moyo wangu utabuni pamba za ile team ni vipi nitai stream ndio makubwa ni dream
na substitute na wewe
na ndivyo ilivyo ni mimi na wewe la sivyo basi ni wewe na mimi Soni ipi nitaitoa, hivipi nitaitoa Tufike level ya kubaki tight kama ndoa Na pandi speaker busy na kile mina do Na ipata live design ya mtume sitaibu
Bila wanipa uhai
Na furai Na bila pendo lako la ninuwa so high Jomana sina substitute na wewe Bilele ntakushia Nitakuinua we
Bila wanipa uhai
Na furai Na bila pendo lako la ninuwa so high Jomana sina substitute na wewe Bilele ntakushia Nitakuinua we Bila umenipa mi uhai na furai Na bile pendo lako la ninuwa so high Why lie sina substitute Bila umenipeleka high Ni pendo lako la nibara nikiwa dry Napenda kufuata uso wako hata kasi feel like Bora katouch na moyoni nita feel right Design ya bile we unipa pendo kama this Natosheka na kamwe sitakulish
Na lilo
Kiwa mbele yako nina nyinye kea
Sita
say no Design ya mtoto nina pata kea
Kwa mbali love yako kali Kwa bei ni gali Napo onja tamka asali Kwako mini na furai Kwako mini na uhai Na kosa attitude Nilele sina substitute na wewe
Mwanzo nini we Wazo nini we Hata moyo nini we
Sina substitute
When you my one tena only
Na vile umenipa real love
Nisiko lonely Sitaki mwingine nisha kugeti
Sijali
Sina substitute Hata kana ima Elizabeth
Vile wanipa uhai
Na furai
Na vile peno lako la ninuwa so high Jumana sina substitute na wewe Nilele ntakishia Nitapinua we
Nimepita shida nyingi na tabu Oh baba yangu tafadhali sikiliza Yale umetenda siwezi kueleza Marafiki umenipa wanaonijali Wazazi pia nao wanaonipenda Iwe jua ama mvua nishaamua Ni wapi ningekuwa bila upendo wako baba
Baba moja yeah. Hili jambo fresh jo Bwana Yesu alijedi kujua kwa waso Wenye dhambi jihadhari utadedi jo Mshahara wake dhambi ni mauti Hey life bila gonika kukosa usingizi Upendo wake mofka nitowa kwenye giza Sasa na furaha sina hofu hata kama Yesu Kristo ni njia ya ukweli
Tensa to die on the cause You be my Ebenezer each and every day You let your Holy Ghost fire Come down the fall like the day of Pentecost Lord I recall your greatest love Jesus was shown upon me Fire will be dashed without your love Come down the Father and give me some more
Put philosophy and your heresies Jesus never seems to be the one who is supreme Hey what a pity when you're wallowing in sin Hellfire burn and you can't sleep To what a love that Jesus gave himself for me Oh what a sigh of relief When he broke my chin to the ice Forever he the praise his name He's the same forever he will see me
You ain't no Acha Bezi kusimulia Pendo la Acha Bezi kuelezea Pendo la Acha Bezi kutanaisha Pendo la Acha Bezi kulinganisha
Miki amka asubuhi na sali Ewe mola tafadhali nilinde kwa ihali tumaze Mini jali majaribu ni kali na puta Kila mahali najiuliza maswali Kama ni sawa, ikiwa hawa Wakiso wote wanadai wanapawa Wana hatuko fute, wanda mimi wasete Natanga tanga kujipanga niwe mwenye kete Tenyete, mamanzi pombe na siyasa Wana nifanya, nichanga nike mpaka nina Anza kukanya, neno lako konekana Iwazi wazi, adi wenzangu majirani Na pia wazazi, wananishuku wakisema hujafanya kazi. Niko kinyume na Ukristo kwanza kwa mavazi. Sasa nitadu nisho vile nitadu. Nawaza kila siku nisho vile nitadu.
Nisaidie Yesu, moyo wangu simame safi mbele zako. Nisaidie Yesu, moyo wangu simame safi mbele zako.
DJ Ken B.
Pasta, bado sijamaliza. Hujanijibu swali ni kama hujanisikiza. Goma ni noma, uwacha na jitatiza. Ni kama Cleopatra lingopenda na Esiza. Napenda mziki, damu yangu inayo beat. Hit, napata, ikiwa lyrics iko sweet. Ayayaya, napenda sana hiyo guitar. Nadhani malaika binguni wani ita. Wanani pita, na misiwezi sita sita. Mwilini nafunguka ngoma inashinda vita. Sa unaelewa, vile ngoma ninaepewa. Iko mwilini, nikizaliwa niliwekewa. Iwe rap, raga rock au ni R&B. Ningumu kulenga jupango ni kama CV. Siwezi fuata Mungu kiakili kama dunia. Itako uchungu na kimwili nitajivunia. Sani tadu ni show vile tadu. Nawaza kila siku ni show vile tadu. Sani tadu ni show vile tadu. Nawaza kila siku ni show vile tadu.
Nisaidie Yesu, moyo wangu simame safi mbele zako.
Mazuri sijui mwana siriki nikipata hiyo ninataka
not think about and it may no hell. I just call you brother and sister. We got to come together, then I listen what you say. Me love to say this, this is a man who can walk on the water. Jesus Christ, who not die for you and me. Me have to say that that is the only thing. Me have to say that I'm gonna just love you till the end.
kama water flow. Huku na kule kama nimeonja Johnny Walker. Lakini shadow bado ukienda kwenye shule utapata njaro zangu ni za mbele. Ni masinizi napenda kubarisi na kutunga nyimo nyimo. Ni sababu sina budi kuspread hiyo word dani ya wild. Sasa wewe umesikia neno, usilete maneno ili baadaye ukasaga meno. Ni kama sumsumeno, sikiza word uwe chase. Apana usiwe chase, alafu uwe sawa bila kuwaza kuwazua.
Napenda wanda na siba inishi ya meni ya kuwa. Na siba inishi na mpenda wanda na siba inishi ya meni ya kuwa. Na siba inishi
na mpenda wanda na siba inishi ya meni ya kuwa. Gawa chicha kama mikrofoni nitaroga hadi Yesu tatokea. Ojea, korea. Kama wewe kala utakuto umelala, basi nami nikimona tuta kama tamata.
Mahali tutaenda ni jaro za forever.
However, pana cheza, utateleza rekebisha maisha. Sababu geda zimeisha, kabla jehanamu iwe loji ya maisha.
Kama says the Lord God, kata sema angel not to show us say
Mundiro,
tupitia kwenye hiyo jo
Mundiro,
chende mbio mpaka kwa
Mamashiro,
atupitia hizo ma
Mandiro,
tupaki tunasifu God na nyicho mnyongwe
na
kiwanu au sio
au sio
au sio
au sio
au sio
au sio
ndio ndio
nampenda wanda na siba inishi ya meni ya kuwa. Na siba inishi nampenda wanda na siba inishi ya meni.
Nafasi yote moyoni, nafasi
moja.
Nishatembea, meshazunguka kila pali, nikifika kila kona, nimejaribu kutafuta kinachoweza kuridhisha moyo wangu. Nikatangatanga mashariki na kusini ili mdanji nitafute. Nikamangamanga magharibi kaskazini kupata kile ninachotaka. Wimbo nafasi yote moyoni
mwangu,
nafasi moyoni
mwa Yesu
mwokozi wangu. Juhudi zangu zote zilipogonga mwamba, nikafa moyo, nikakata tamaa. Ndio Bwana akataka nigusa, nikasimama, nikaanza kutembea. Asante Bwana mwokozi wangu, nimetambua kama nimekupata. Pewa wimbo, pewa sifa. Asante Yesu, nimesha tembea, nimesha zunguka kila pali, nikifika kila kona, nimetambua, nimekupata. Bwana Yesu, mwokozi wangu, nafasi asante Bwana, asante Bwana, namba moja, wewe namba moja, moyoni,
moyoni.
mutima wange. Ibilisi umechelewa, kama kupendwa nimewaiwa. Ibilisi umechelewa, kama kupendwa nimewaiwa.
Preaching the gospel to all the to every woman and man, every boy and girl. A rich man, a poor man, a beggar man, thief. Them see the miracle and them still can't believe. What? Really, shall go every time confess. Judgment a come when a wicked man them boom. Shaka to boom boom.
Come in, step in the room. Jesus Christ in my room. Once you see I go boom, never gonna make you doom. Boom boom boom. Zip away like a boom.
Aye.
Get on you, gonna change your behavior.
Aye.
Little you, gonna change your character.
Aye.
Ooh, what? Don't mix so them ladies, cause I'm not sick. I'm a man, I
now I remember one time my twist in my life got me hurting because I was out. Physically fighting and lyrically writing. You said that I was getting, was getting on my nerves.
Spell with the bring Satan king kingdom. If you tear down, man, you better rise up. And your life a clean up, the battles have come. The enemy a run bout. Like a roaring lion, him a seek to devour. Every minute of your hour, him a seek down your power. Him a walk at night, and the daytime hour. Rise up, man, with the Holy Ghost power. We a hear them, yes, we have to hear them, not fear them. With the word of God, we have to root them, we shook them. On this rhythm, we rebuke them. Yo, in the church, we are root them.
We are one them. We are one them.
Me flossing,
yo.
Flossing about Jesus. Me dancing. Well, dancing to Jesus. Me burning. Well, burning for Jesus.
One session, one with the Almighty God. Yeah. Time to make a left to take a U-turn. Yeah. You are gonna feel like a jet on the runway.
This one dedicated to the youth. Hey,
hey. Me bragging. Hey, yo. I'm bragging about Jesus. Me burning. Well,
I give me one pass with a tribulation. Open up the Bible for yourself, the nation. When I rub it, they make me feel the congregation. When I drop, the heart of this combination. Well, when them no say them a rock, I feel the hall of them. Evil spirits a go burn with a holy flame. Them a never know a Jesse be the only them. A devil come like a lion, him a never dream a hoe. When Babylon a bow to me God, them a never know if he hit him with a rod. Them no other be a greater than me father. A this a yours truly, cause you never hear another.
Every time you go to bed,
my life's on fire.
And the heart you're going back.
Now let me tell you that you love you.
Smart, level is coming in a shortcut. All you want to do to see you falling down flat. It's really hard, sing the ghetto, you know, always song, and then I'll leave for longer. Smoking my top gun, do your life in danger, me have to tell them, yeah. Jaja, I'm gonna rise up on them, gonna sing this chorus like a national anthem.
Life rag and it feels so odd. Mina kam kukusho kuna God.
kwa hivyo usi give up, don't get bored. Life ni no maskiza bro, leo huna do, uze chapo na ndondo. Usione kama Mungu hawezi, aweza kuokoa walevi na wezi. Simba wa Yuda na leta mwangaza katika hali za giza. Sikiza, tembea kwenye mwanga na wewe utashinda bila shida. Yeah.
Hata kuwe kuna shida, Bwana Yesu ameshinda. Hata mambo yawe magumu, Bwana Yesu ameshinda. Hali yako iwe baya, Bwana Yesu ameshinda. Tembea kwenye mwanga, yes. Anapenda, yes. Anawaza,
oh, yes.
Anajali.
Mr. Boo, umepitia mambo magumu, watu wamekusengenya, wamekudharau. Yes, njia zako zimefika mwisho, hadi umeshindwa, Mola amekusahau. Yes, anajua nini wapitia. Yes, anaona mbona unalia. Yes, kilio chako kimemfikia, akushughulikia, akufikiria. I took you from nothing to something, so my son, my daughter, give me your patience. I took you from nothing to something, so my daughter, my son, give me your patience. Yeah.
Hata uwe kuna shida, Bwana Yesu,
Bwana Yesu,
ameshinda. Sifa Yesu, uinuliwe Baba, wewe ni mkuu.
Dunia nzima nimetafuta mwokozi,
hakuna
atakaye niokoa ila Yesu.
Wewe, wakati wa shida na wa dhiki mfariji,
hakuna awezaye nituliza napokerwa.
Kimbilio langu Bariji wangu,
mponyaji wangu,
muokozi wangu,
kipenzi cha roho yangu,
baba yangu,
wewe sahihi ya.
Uhimidiwe Bwana, upewe sifa Yesu, uinuliwe Baba, wewe ni mkuu. Uhimidiwe Bwana, upewe sifa Yesu.
Nitoa kwa giza nilipokuwa nikisumbuka duniani bila jawabu, nikiwa natamani furaha ndani kutua, nani moyoni tamuinua? Ah, wewe mkuu, baba mkuu. Yeah.
Kuna days nilikaa kama laika mange, lakini within na hangaika, hadi Yesu aliponipa healai, yani real life, yani mkuu
unastahili mpaka juu. Mara kwa mara naona sifa zangu duni, Falme, mwenye makao juu mbinguni, aliye na damu safi shinda hata sabuni. Hii ni sababu moja kati ya mengi, tasema yote moyoni mimi na wewe hekaluni, hekaluni.
Uhimidiwe Bwana, upewe sifa Yesu, uinuliwe Baba.
Pasoka, tsunami ikimona ye inainama. Nimejificha nyuma yake, meniweka chini ya mbawa zake. Kama kifaranga kwa kebado na deka, kama kifaranga kwa kebado na deka. Papi yejewe ukiteseka, kiwa kwa kiwezi sononeka, kiwa kwa kiwezi sononeka, kama kifaranga kwa kebado na deka.
Kwa kuri mama, mimi nimeamua, mire nitamfuata, sitamwacha. Yesu wangu ni mwamba, mimi nimeamua, mimi nitamfuata, mimi sitamwacha.
Yesu ni mwamba, mwamba ni Yesu, mwamba imara,
for me.
God is good. God is good every time. That's why Mr. Iggy Iggy pray unto him. God is good. God is good every time. That's how we're ready to know advice. You have seen many BMW, I've seen many Benz. All of them, they mean nothing to me. Grafton, Mr. Iggy Iggy, daddy, all women. But happy we tell you that I just follow the
Christ. Sasa, nimetamua, ya gomba kwa Yesu.
Wapi Kenya, Sura, Afrika, Joy in the Masari, Joy in the Luna.
Sasa, nimetamua, ya gomba kwa Yesu.
Kala kala uti, kutukola na tajeru, swan in the Luna.
Na masomo nilisoma, mbaka ngambo.
Lakini siku kushika.
Professor Ben Bahati.
Baka USA.
Nayura ilibonda bonda sana
Nishampata kweli mimi nishampata kama ni pesa mali nishaona eh za dunia misitaki na lili ya wana wote oh sasa mimi nimetambua dunia zanyauka kama uwa oh zote sasa zinapita zinapita zinakwisha za katika
sasa nimetambua ya kwamba kwa Yesu kuna
He's the master of tricks. Every time he just mislead the Christian. The devil is wicked in a just son. Too bad every time he just want our Western people to get lost. He tell them to change, he not tell them to take everything. But he tell them that you should marry many wives. That's not right, that's too bad that all. Mr. Rafton, no, no ready to know, just rectify you.
Read your Bible and then go to church. That's the only way you'll meet Jesus Christ. Stop and everything that you are doing. Witchcraft will never take you instead to hell. Stop witchcraft, stop polygamy. Stop tongue and that's the only way you'll meet Jesus Christ. You'll go to heaven. Western province will become number one again.
Sinjele ha simemba, sinyanga siwele. Naku sinjele ha obutofu
Ongoma.
Sinyanga siwele, mfiala leha ichanga.
Ewo tsoto,
sinyanga siwele. Mugu leha obulosi. Sinyanga siwele,
lukume.
Sinyanga siwele.
Chiriki wane
Sinyanga siwele Kusie bosifu Yesu
Waka shikoti
Sinyanga siwele Kusie bosifu Yesu
Emakunga
Sinyanga siwele
Shianda
Kusie bosifu Yesu.
Jesus Christ, he's the Lord. He was beaten hard for me and you now. That's why me no say that I'm just a representative of Jesus Christ in the Western province. You better listen, you better practice. That's the only way he'll come to your home. Western people, stop witchcraft and stop even shanganganga.
Haleluya, ubulosi urena, uwele hoya Yesu. Haleluya, ichanga irena, iwele hoya Yesu. Haleluya, simbemba tirena, tiwele hoya Yesu. Haleluya, ubulosi urena, uwele hoya Yesu.
Sinjele ha simbemba, sinyanga siwele.
Machete,
sinjele ha ubulosi
urena,
sinyanga siwele.
Katumili, ukicheki cheki tuko wawili. Ni mimi na Yesu, siyo kimwili. Alafu Isaka na Yakobo, Musa na Elia, Elisha na Daudi, Danieli na Yeshua. Alafu tena ni Paulo, Petro na Yohana, Samsoni na Isaya.
Yesu alisema wacheni watoto wote waje kwangu.
Everybody look for Messiah. Usitafute shetani endiye fire. Unayotaka we utayapata. Ukitafuta shetani we utahata. Ruka ruka piga nduru. Look for place manze tumabuduni. Nashika mic niki hapa. Bile jemedare ame nipamba. Sitahata we kumabudu. Siku mchana bado na mabudu. Pekendia nipo uhuru basi ya santa. Na shukuru ni mimi na we kila wakati na kwa budu. Jie na kwa budu ni mimi na we kila wakati na kwa budu. Muki ndogo 1, 2.
Yesu alisema wacheni watoto wote waje kwangu. Hakuna kuona ufalme mpaka upate Yesu.
Yeah.
iko ni ya chale. Yesu wakirudi utakuwa wape. Ndani yake ama ndani ya madambe. We, unafikiria aje. Utakuja kwake Yesu ama aje. Kwa siku zilo baki hapa tunichache. Mambo ya dunia tupilia male. We, hebu wenda kanisane. Kanisane na uwanze kumusale. Ndani yako mama wewe mkubale. Awe nawe siku zote maishane. We, hebu wenda kanisane. Kanisane na uwanze kumusale. Ndani yako mama wewe mkubale. Awe nawe siku zote maishane.
Jamani inaniuma mimi. akikumbuka. Pamela nilie mjua, sasa yeye huwa eleweki. Sunday school tulishinda pamoja, shule ni tulikuwa kwa siyu. Mpaka wakati tulimaliza shule, ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya ni mjue Mungu, juni yeye aliniubiria. Mara yeye akaanza kuwaka, kanisani akapotea. Sasa yeye huwa nalewa, mtaroni pia nalala. Polisi wamemshika, pia wao hata wamechoka. Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela. Tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Tulimjua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Usiepe njoo kwa Yesu I'm speaking to Pamela. I remember we used to go to church with that girl, the one I knew. Nakumbuka akisema ndoto zake, that girl, the one I knew. Nini tena maisha hivi hivi, the one I knew. Nini tena kulewa hivi hivi, the one I knew. I remember we used to go to church with that girl, the one I knew. Nakumbuka akisema ndoto zake, that girl, the one I knew. Nini tena maisha hivi hivi, the one I knew. Nini tena kulewa hivi hivi, the one I knew. Pamela, the one I knew.
Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela. Tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini unachotafuta kwake Mungu we zipata?
Walipua, tulikuwa wakali kwa kuiba mali, kuvunja milango hata nyumba za mbali. Tulibia mama vibeti njiani, bila kufikiria kama wangetulani. Tulifanya wasichana watoke darasani, kwa kuwapa mimba kabaki matatani. Walipofukuzwa makwao nyumbani, tuliacha mataani wakilia jamani. Tuliendanga makwao siku katikati, wapita dirishani twenda kwetu nyumbani. Tarudisha asubuhi kupita msituni, siku wana ndoto na maono ya usoni. Nilijua takuwa milele masikini, tangu Yesu anijie nina amani moyoni.
Nimebadilika ndugu zangu, nimebadilika.
Nimebadilika
zamani, nimechange ni kiumbe kipya. Nimebadilika ndugu zangu, nimebadilika.
Nimebadilika
zamani, nimechange ni kiumbe kipya.
Nilikuwa mrui kufanya vitu mingi ni kama msijui. Ikifika jioni nishatoka kama mishoni, na kuwa mbioni mpaka jikoni. Nashikwa na wazimu na iba hiyo simu, masa yuko janta wezi kunishika. Najisambaza bila kuwaza, wakati mwingine mimi nashika. Koti ya mbuyu pia na mtuanisha, masa kipika mimi hukishika. Kipochi chake kisha naiba, alafu ninaita mabeshte sita. Kisha tunaflika shopping center, mudo ukipita tumetoka kukatika. Tunabamba pombe kisha tunawaka. Zote nimewacha sasa nimechange yo.
Nimebadilika ndugu zangu, nimebadilika.
Nimebadilika
zamani, nimechange ni kiumbe kipya. Nimebadilika ndugu zangu, nimebadilika.
Nimebadilika
zamani, nimechange ni kiumbe kipya.
Mungu Baba yeye hafungi macho,
hafungi macho.
Atabadiliki jana leo na kesho.
Kila mambo safi.
mwisho.
Yeah.
watoto bifane,
watoto bifane,
ikane, watoto bifane,
watoto bifane,
zaki sekeya, watoto bifane,
watoto bifane,
bifane, yeah, bitsy, bitsy, bifane, yeah, 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 bitsy, bitsy, bifane. Yeah, bitsy, bitsy, I'm funny. Hey, mama, be funny. Bitsy, bitsy. Hey, mama, be funny. Bitsy, bitsy. What's up, so be funny. Bitsy, bitsy. Why, baba, be funny. Bitsy, bitsy. Hare, hare, hare.
Be funny. What's up, so be funny.
Yeah.
Hatuwezi tutabaki tukotipu kasa meheka tujaza roho wake mtakatifu nasi sasa tunaimba Emmanuel wa ajabu.
Jaro yeka wapo hai tena kipofu beta ida yeka mwezesha kuban kama mpie bube fada na kanena sawa sawa imana ashiko tenjuru mpi have your say
kutupa na wokofu uzima wa milele roho mtakatifu
yuko nasi
yuko tele tele
Some of the
Psalms 1846 in the melody style, yeah. Give it to them, Doma, now.
No, leave it. Blessed be the rock.
Yes.
And may the God of my salvation be exalted.
Kuna noro gezane.
Light in darkness.
Yeah.
Nibamba, amenibamba.
Nitaka,
anakubamba we.
Nibamba,
amenibamba.
Mokatari kando kando kweli.
Yesu niye mwamba.
Nibamba,
amenibamba.
Nitaka,
anakubamba we.
Nibamba,
amenibamba.
Kando kando kweli
Yesu
niye mwamba. Mimi jina la puju yangu ni mwamba. Adui hawezi kabisa kunibamba. Yesu kanifita mechene ya mwamba. Na yeye shetani ya mefumbwa na kamba. Na baba ikahangaika kasereka. Kazunguka zunguka akitutafuta. Shetani hawezi kabisa kutupata. Hoto yuko basi tushampata mwamba.
Mwamba,
amenibamba.
Nitaka,
atakubamba we.
Mwamba,
amenibamba.
Kando kando kweli
Yesu niye mwamba.
Mwamba,
amenibamba.
Nitaka,
atakubamba we.
Mwamba,
amenibamba.
Mwamba, kando kando kweli
Yesu niye mwamba.
Mwote mwamba lenda kwela tena mema. Nukudada mpoke na atende mema. Tushampata mambo yote iko sawa. Atoe mpata yote yawe sawa sawa. Tushirikiane sote, believers in Christ. Mila ukabila chuki, tuweke kando. Yesu mwamba, Kristo simba. Habari ni amu wezi ui mwamba. Mwokozi, anaokoa. Mwotabaki kweli kuwa niye mwamba.
Mwamba, amenibamba.
Nitaka,
atakubamba we.
Mwamba,
amenibamba.
Mwokatani kando kando kweli
Yesu niye mwamba.
Mwamba,
amenibamba.
Nitaka,
atakubamba we.
Mwamba,
amenibamba.
Mwokatani kando kando kweli
Yesu niye mwamba.
Yesu Kristo kiwa bado yuko hapa at. Yeye anabat forever kuwa niye bat. Wangangana kazana kazana maishane. Mwewe umekata kata kuwa mene. Matasa na mashine shida meza nene. Na yetu kuna Yesu naza kuwa mene. Ubi pata pata
we utakonka.
Kwa kika kika
yeah, yeah,
tunasema sote
we uokoke.
Wato wa minele
yeah,
we.
love to know. I take it.
Johnny feel the more, Nicky sing as the God, Johnny feel the more, mini M.O.G. Johnny feel the more, mini man of God, Johnny feel the more.
Take it to right.
Today's my wedding day. Today's my wedding day.
gonna lose, I'm gonna have a heart attack. She looks so fine, the first time I saw her, she said she don't have time. Will she be mine? Will she cross my line? Today, hey, I don't believe she gonna be my wife for the rest of my life. Baby, believe when I say,
yes, I do.
Baby, believe when I say,
I love you, boo.
Today is my wedding day. Today is my wedding day.
Nikakumbuka ile tulikuwa tunabishana. Yeye akisema eti hakuna Mungu kabisa. Aliamini pesa zake na mali yake. Tumeona wengi wakimtukana huyu Mungu. Tumeona wengi wakimkana huyu Mungu. Wakasema yeye hayupo, najua yupo. Tangu kitambo nimepokea wito. Toa wimbo, itakuwaje hayupo. Wakasema yeye hayupo, najua yupo. Tangu kitambo, nimepokea wito. Natoa wimbo, itakuwaje hayupo. Amepatikana, rafiki yangu amefika mwisho. Yeye ni mgonjwa, lakini ugonjwa uonekani. Madakitari, wanasema rudishwe nyumbani. Jua wezi tibu, ugonjwa ambao hawaoni. Leo mimi najua ni Yesu atamsaidia. Ndiye daktari, daktari wa madaktari. Hakuna ugonjwa ambao unaweza mshinda. Ndiye daktari, daktari wa madaktari. Tumeona wengi wakimtukana huyu Mungu. Tumeona wengi wakimkana huyu Mungu. Wakasema yeye hayupo, najua yupo. Tangu kitambo nimepokea wito, natoa wimbo, itakuwaje hayupo. Wakasema yeye hayupo, najua yupo. Tangu kitambo nimepokea wito, natoa wimbo, itakuwaje
hayupo. Baba Godo, this one today I dedicate it to you.
Baba Godo,
I see the thing you did do, but I got make me look so strong.
Baba Godo,
I say chineke me my father, you go bless my life.
Baba Godo,
Papa, Papa.
Each and every day, my father, you dey bless me. Each and every day, my father, you dey show me the way. Each and every day, my father, you dey protect me. Aye, you dey protect me. As you see, I dey walk well, well. I dey talk well, well. It's the strength of my father. As you see, I dey walk well, well. I dey talk well, well. It's the strength of my father. Papa God, you are great. Papa God, you are fine. Papa God, you are great. You are fine. My life, I give it to you. Even my family, I give it to you. This music, I do it for you. Each and everything, we dedicate it to you. This one today, I dedicate it to you.
I say the thing you did, Father God, make me look so strong.
Papa
I say, Chine came in, my father, you go bless my life.
Papa,
Papa, Papa.
Let me do my thing. Let me pray this name. Let me pray this name. Because you made me strong. My brother go easy. Let me do my thing. Let me pray this name. Because through him I'm famous.
Chilia kapi nuki. Songa naendo maana atichoki. Fanya vile puto
choke it, ati choke it. Waulize mina yeni marafiki. Siasa ni tu kila siku ya wiki. Niko macho akirudi nisibaki. Yani rata ya ganga kwa kibaki. Bona kenya na kamu na maswaga. Game tag me baki na wachangaya. Just love kama truck ina kubamba. Never let me down na kushona marana.
I give it to you, you. If I give it to you, you
need
kazi na nionea maisha ni kuvumilia mimi ni nanganga na hivi na irendea mwakinga mwile na zakuma kichwa kina ni uma mgongo unauma madawa na nywa siponi nasikia mziki kwa radio mwili wangu unapoa
Yeah.
wakamba
na wakamba
wajaluo
wajaluo
haleluya
na haleluya ha. Hapa Kenya Yesu twakusifu
Nairobi Kenya
hapa Kenya Yesu twakusifu
wa Masai
wa Masai
wa Meru
wa Meru
Bokomo
wa Bokomo
Mijikenda
Mijikenda
wa Makofi
wa Makofi
Nanderemo
Nanderemo
wakucha
Na
shangwe
Na shangwe
Wa makoni
Wa makoni
Na merendo
Na merema
Afurika
Na kucheze
Na shangwe
Na shangwe
Shukua, pachali na mama ndiye
watoto na wazazi.
Wazi.
Sifu ni mwokozi. Haleluya imbaba sifo vye.
Jinsi anabamba, jinsi anatu kwa juu.
Kwa juu.
Lazima tumwimbie kwa umati wa watu.
Watu.
Sisi tuogopie vita na tumeamua.
Amua.
Hatu za kidebo, shindwe shindwe shetani fode. Jinsi anabamba, jinsi anatu kwa juu.
Kwa juu.
Lazima tumwimbie kwa umati wa watu.
Yesu Kristo akuita kuokoe, wachane na dhambi ya kuokoe. Wachane na dhambi ya kuokoe. Ewega
sudu.
E baba na mama, Bwana Yesu awaita waokoe, muachane na shetani. Hata nyinyi vijana mtaokoka. Ea waokoe, muachane na shetani. Ewega
sudu.
Hata wanganga, Bwana Yesu awaita waokoe, muachane na uganga. Alikufa kwa sababu ya dhambi zenyu. E alikufa kwa sababu ya dhambi zenyu. Ewega
sudu.
E wacheni tutii sheria za Mungu Baba, kwa sababu hizo ndizo zatuongoza. Tusizivunje sheria za Mungu Baba, e kwa sababu hizo ndizo zatuongoza. Niwega
sudu.
E wanaji mababi, Bwana Yesu awaita waokoe, muachane na ubabi. E waokoe, muachane na ubabi. Niwega
sudu.
mbere ya kumwathani geda tulikanire nawe nadoka dena mavataro mare adera dawe oigerie kai wakwa dunia nyi Siobire na kiugo kimwe Mafataro makwa tikedo Weta kiugo kimwe nyone wega Gai wakwa dunyi hanyiro
Eta kama ba
Marane mafataro makwa
Enamo
Marane mafataro makwa
Ema nyitete
Nigeria Nigeria
Nigeria
Gai wakwa dunyi
Nyonaga ikereo
Onani kaigwa deliriria
Onani enanya de koleatasio Lere agore agouga gorogoswo
Kai wakwa dunyi hanyi
Nonye denye
Mayane mavataro makwa
Lechadoka
Mayane mavataro makwa
mapande yote ya kona ye. Shida zilizidi kuchomoka we. Nilimukumuka mundu moja he. Ulifuni ya itwae mola he. Nilipiga koti na kumomba ye. Na ye fundi ya kaniokoa. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel ni ye fundi peke. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel ni ye fundi peke.
Kote for quite a long time. Fundi wako nitosheleza. Shida sio viti wala meza. Ila nina mahitaji ya kindani. Mimi nina moja tatizo. Fanicha zote niko nazo. Kama ni kabati na vitanda vyote niko navyo jamani, lakini ni katika hali ya kujichunguza. Usiku na mchana mimi nawaza. Nitaenda wapi wangu mwili ukizorota? Swali najiuliza. So nahitaji fundi wa roho yangu. Atakaye ijenga nafsi yangu. Si mwingine ila Kristo Simba wa Yuda aliyejulikana kama fundi wa mbao. Mbao, 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 yeah.
Mwenzangu mtafute Mungu utaongeza.
sewa ugali sosa.
Kuna hoteli ambayo miwenda kukamata ugali na supu ya magoti. Mara tumlima wa ugali ukifika na anza kufanya testi za muluya. Ya kwanza na finya ugali inachomoka pande zote za mkono. Ya pili na vumba ugali tupa kwa ukuta na rudi kama tennis. Ya tatu na puliza ugali na mashine upe inaenda spiral. Ugali inapata certificate. Waiter, leta sosa.
Natafuta ufalme wa Mungu na utakatifu wake na vitu vyote vile vizuri nitaongezewa kama ugali sosa. Uwezi pewa ugali sosa kama bado ujanunua. Basi mwenzangu mtafute Mungu utaongezewa ugali sosa.
Naanza kusakata ugali na mega ugali hapo kwa ango theater. Halafu na mwana wepo hulu kumbe alikuwa pande ile ya meza. Waiter anamukaribia anamuuliza ni kupe nini bwana. Wepo hulu anasema ugali sosa na kadhalika. Waiter anasema excuse me. Wepo hulu anazusha mabaunza wakambeba juu wakamtandika chonga viazi.
Ta ufalme wa Mungu na utakatifu wake na vitu vyote vile vizuri nitaongezewa kama ugali sosa. Uwezi pewa ugali sosa kama bado ujanunua. Basi mwenzangu mtafute Mungu utaongezewa ugali sosa.
Elelo ezala kasisemi akapungala. Lovie za la castisemia coupé les palais. C'est la direction de la fréquence. Papa Fololo, frère Kera, on a bébé à la cour.
Aïe, aïe, kuna moto, kuna waka, kuna moto. Kuna kata, kuna chini, kuna wakole, kuna danse, kuna danse, kada ukili, kuna zitu kwa mikono, kuna buru kakandeke, kuna zila. Ale tobina, 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 tobina,